eminyakeni eminingi sengibuka abantu benza amaphutha nami ngiyayifaka lapho nakanjani. Manje anginayo inkinga enkulu ngamaphutha ashiwo ngokwethembeka. Kodwa zimbili izinto enginenkinga nazo, ubuvila nokungathembeki. Angikubingelele phela ngikwamukele futhi engosini eFresh. NginguSibonelo Bithi Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Njengomholi weministry ngiyashisekela ukukhandisa kompilo kwinhlangano yethu la khona abantu benza okusemandleni ukwenza kahle kodwa baphinde bahluleke phezu kokuzimisela. Lokho akunankinga. Amaphutha ayenzeka impilo leyo. Asikufunde lokho. Asingawaphindi, asingadlali futhi inkomba nkombane nawo, asihlabele phambili emva kwawo. Kodwa ubuvila into engeke enhlobo ngayibekezelela. Kodwa manje into le ode uhlala uyibona embusweni kaNkulunkulu. Abantu bayicabangele ngokwabo, athi umuntu ya sonke singabafowethu nodadewethu, konke esihlangane ngakho ungokuthandana, ngingakwazi ukwenza noma yini engiyithandayo. Kodwa cha, akusikho neze lokho uNkulunkulu akufuna kuthina. KwabaseRoma 12 verse 11, ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi. UJosefa kwiTestamente elidala wabheka nokusebenza kanzima ngokufaka kweyimeni enginabulungiswa amahlandla amaningi futhi ebhekene nokuzondwa. Lokho okwakwenza kuvese kubonakala iphiwo uNkulunkulu ayimuphe zona avese akhazinyuliswe kubo lobo mzimba uNkulunkulu. UJesu soze wamchaza njengevila, ungamchaza kanjalo. Manje pho yini le eyenza ukuthi uma sebenzela uNkulunkulu ubuvila bemukeleke? Sihlabo sami, abantu bayafa eminyango badinga ukuza ngoJesu. Uneyiphiwo zonke thina esingenazo eyinjengezakho. Iyiphiwo namakhono uNkulunkulu angawasebenzisa ngamandla angachazekiyo ukuba asondeze abantu kuye. Mhlawumbe ngikuphe utoliko olwehlukile lelo vesi. Ngakupha lona leli nje eliphambi ngobuso bakho, engiqeda ukuba ngikucobele lona. Elinye itoliko lithi, ningabi ngamavila ekushisekeleni. Ebese lelejwayeleke lithi, ekukhuthaleni ningenqeni, nivuthe emoyeni, nikhonze iNkosi. Uma sekuziwa ekusebenzeleni uNkulunkulu, ungabi ivila sihlobo sami. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukusithinta kunombolo yethu yeWhatsApp ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Inkosi mayigcine usakhuthala.